VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ኩደ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርቱ ሰገንታ ፋኑ ሮሞ አመ ጀልከባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝርዶ ፋጅርተን ደግፈቶ ተገኘ ጃለ ተመወከሞልተን ዊጣታ አዶሌስ ሰገል በረኩማ ለማፍቁደ ሰዴ ተከለኩብስ ኢትዮጵያ ጥሞ አዶሌስ ሰላማ በረኩማ ለማፍቁደን ከሱሜ ሳንከ ሰነራኒ ነሞዳንዲቲ
ጥዩሩ ኢትዮጵያ ተርባን ዱፉዩ ኤርትራ ተበርሲው ጀልቀባ ኢጆለ በይ ታይላንድ ታ ሆልጎት ጋራ ዱድታኒ አቺ በርባዱ ጀረን ነም ሰዴት ሉቡምባሳን በባሩቶለን ሶራላከ ዳይምቱ ቢየሰንቲም
ካን ሙሚቼ ሚኒስተራ አብይ አህመድን ሆገነሙ ጅል ሞቱማ ኢትዮጵያ ኦላናን ዳወና ሳስመራ ወሊገል ቴሌ ጉዳዳን ጥቡሬ ገረፍንፍነት ዴቢያጅራ ቆጲን ከኛራ ረጅሬስ ሰነት ፉለፈታ ወልትቡን ሰሞያሌ ትከን ሉቡን ነመነ ሰዲ ደብሬ አፉርተምኒ መዳው ሆስፒታል ሞያሌ በክሲጅራ ከነረት ሞዱዳ ቦደ ገባሳ ቀምና ፍንጭልቶን ሱዳን ኪባ ወሊገል ቴ ዴኝ መለቴ ስምን ፉደን ንጀዱ ኩኒስ ገባሳ ከኞዱ ከሳቲ ማራፎ ገጡም ረሰገንታ ከኛቱን ወሊን ቱራጀን ደግፈቶ ተገኛ አመሩዳፍ ገራ ሶራታ ዴቢን
ዩሪ ኢትዮጵያ አክቢሮን ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ጀቱቲ ቶርባንድ ሁዩ ኤርትራት በርሲው ጀልቀባ ሚኒስትሪ አጃላ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅኔ ገበየው ለንተኑ ምርከኔስ ቱነኔ ኢጊሙመ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ጉያ ለንገዳ ኤርትራ ደገቲን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ቦሳያ ሳፈ ወርቄቲ ቡልቾት ገርገራቲ ወልዱበቴን ዱበቴ ተነረት ወሊገለን ኢትጋፈተም ቶቲ ኢጋ ደሙመ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሪዩመ ኢትዮጵያ ቲ ኤርትራ ወሊንቀብ ዱፈሉ ፍሙራቹን ዋንገላት ቀባቴ ጀን ኢትጋፈተማን ኢጋ ደምባሳደር ማሃብ ማለም ኤርጋ ገመቹም ሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቲነርገኒ ቡልቺንሲ ቀሮማ ቀልቢ ፍጀበን ቀቦኒን ሀረዩማን ኢትዮጵያ ቲፈርትራ ጀበሱኒ ወሊገልተ አልጀርስ ፉደቹኒ ዋናም ጀጀበሳቲ ወንጀጀበሱ ማለንለጀል ቢይተላማን አከና ወሊገሉኒ ወንደብሩ ወሊብር ደብሩኒ ጀጀቢና ነጋፍ ጉድና አፍሪካ ቲቪዩ ፋይዳ ቀብዲጀል ኢጋዱ ፍለደምስ ካንደገሩ ፎደገልት አከርትራን ሚሴንስ ኢጋዲ ዴቢቴቲኒ ቆድ ነጋፍ አራራ ኡፊ አፍሪካ ከይሰ ቀብዱል አክባቱ አምባሳደር ይኩን እት እርዴቢያኒ መርከነሰን አክፕሬዝዳንት ናኖ ሮሚያው ቦላማ ማገርሳ ጀደቲ ቡልቾቲ ጉጂ ገዲዮ ወላሲ ሰንታኒ ዳጅራኒ ቦላማ ፍትጋፈት ኢታናን ፍትጋፈታ ኢታናን ሙመ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ቦደመቀ መኮንን አቺ ዳቀኔ ተላፉ ሙመቲራ ወላብሱን ዳቀኔ ሙመተለ ወልዱበታኒ ረኮ ጀርቱል ያገርሲሰን አኮ ቦላማን ጀደቲ አባን ፈደለንታት ኢትዮጵያ ኬስ ፉላ ፈድቁ በቹ ደንዳ ኡመት በቀጪ ሱፊ ወላሲሱለን ሴራሚት ወርዱቢ ወልአብሲስታን ማውካናሞ ዱቢ ተንቆራቹ ፍለ አጋቢሮ ሙመ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ለት ኮሬዳ ባኒ ረቱጀቺ ሱጀረት ወጆቹ ጅረኔጀ ኢትጋፋተም ቶቲ ሂዳንቱን እንፋከታ ተማተ ዱበቹ ባታንለ ጀርካን ሴራን ጋፋቹ ፊ ሃሊም ያው መለጀዳ ኦቦለማን ኦቦለመቀለኒ አኩመቴ አኩምዱሪካን አዳፍ ነጋቀቦን ወሊንጅራቱ ፊ ረከታለነ ከቀርቃርስ አርጋት ረዴቢያዳም ملشوتي السودان كباك موتومان سودان كبا جلتي وان ارمان دورت موتومان ارت وليغا لنكان ياديسان جاري كونيني وران بي لماني تابو فجلاني تيني وران غني شنكي ستنام هدو هتراف سي سوف جلاني ارمان دورت ارت وليغا لن تاتو لامت يانكت تيجلن محمد يوسف اتنائرو بينو ترغي كونو جلاني
mormitu katae sochin bilisumma ummata sudana kajedutti wae ango qoddachu lalchise marin uganda ke satgeggefame oligalte rangenye yada presidenti uganda diesan dubbifame ture garu galme sirnawate durataa fi ajajawara na katarik machari finnyan nejedan ibsikun siyasarat kafulle fatemale jijjirama sudan ke baake satibarbaachi sate sofke sanqabu waltaatoonni mormituu Sudaan kibbaa ka paartii sagal of keessaa qaban duraan yaada kana fudhatama dhabsiisee jira. Kuweeje laasu akka jedhanitti waliigalteen akkasii rakkoo Sudaan kibbaa hin furuu jedhu.
We are not part of it. This is against the, our belief of inclusivity.
Kana keessaan qabnu dhimma keenya furuu fi waan nuti ittiin amannu faallaa deema hundee rakkoo jiru of keessaan qabu jedhan. Presidenti Sudan Kibba Salva Kiir hoggana ripte loltota Riek Machar sambata darbe intebe Uganda ke satti dubbatan waan haaraan ni argama jedhame kan hin yaadamne ta'us tarkaanfii nagaa buusuu fi dhiyeenya kana fudhatan abdii xiqqoo kenneera. Baatii waxabajjii darbe waliigaltee nageenyaa ega tolfatanii booda gamlameen jimaata darbe waraana isaanii magaalaalee keessaa baasuuf waliigalan. Ministiriin Dantaalaa Sudaan Dilba Takkaleessaa akka jedhutti hoogganoonni lameen aangoo qooddachuuf waliigalan Riek Machar itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan akkatti deebi'an ibsee ture. Maraafuu hoogganoonni lameen torban kana keessa gara Keeniyaatti malu.
Ilmaan pirezidaantii Afrikaa Kibbaa ka duree Jaakob Zuumaa horii uummata balleessee jedhaniitiin himataniitiin har'a wabiin gad lakkisan. Jaakob Zuumaa kana harka hidhanii harkaan itti miil hidhaniitiin mana murtii fidanii qabdii doolaara 17,500 himatan. Ijoolleen biyya Taayilaand ta'a hollogoota gaaraa duudaniitiin keessa yaa'uu dadhabanii 7 keessa duran kaanii nama 80 lubbuun baasan. Ijoolleen didiqqoon tunin gan 10 olii tunin kubbaa miila taphatanii jennaan godi gaaraa tokko duudanii godi gaaraa sun akka malee keessa dheerataa bokkaan itti roobee jennaan achii ba'uu dadhabanii isaaniif leenjisaan isaaniillee achkee jiranii agammaa nam 5 qofa keessatti hafe. Amma immoo gara oduu ispoortii dabarra. Silaa aduu jedhani hoo hoo hee hee qaxurreenya hin canfokkorteefa jedhan. Ijoolleen kubbaa miilaa addunyaatti walitti filanii doolaaraan miiliyoon hedduutiin miili isaanii bitatan ta'a biyya 32 keessa walitti dhufan ta'ani dhahuudhaanii dorgommii keessa wal baasan. Amma ta'a biyya 4 qofa keessatti hafe. Krooshaaf Ingiland, Beeljiyamii, Faransaayitti wal tafani silaaf wamedduun jedhanillee dorgommii kubbaa miilaa barana kana. Barhum 1991 Yugoslaaviyaa irraa citteetiin baata. Akka henne barhum 2016 ammoo uummatii isiinleen miiliyoon 4 fi wayii qofa. Gaafasii. Akkanuma addunyaa keessa ol guddachaa dhufteetiin koromtu addunyaa dabalamteetiin biyya waan hedduun saadanii faarsan taate guyyaa dheengaddaallee biyya akka diqqeennaati yoo iyyuu laalan raashiyaa aguma arbageettii jedhantaan dhaufte laf buufte krooshiyaan. Kubbaan kuukkittiin barruu qaxxaamura ta'a dhiirtii hedduun marroo tokko dhiirtii 22 istaadiyoomii keessatti reebda kobbee aatu ta'ani. Dorgommii kubbaa miilaa keessatti wamedduu wal tolchan ammaantan dhiiratti iyyoo ta'a darbatanii hin dhabnetti wal tafe ka keessa galu kalee kaan ammoo caba hidhateetiin tuma dhidhiibatteetiin dhudhuibacha walti kakka'uu jira. Hatti iyyoo wal tafantuun ammoo warra durumaanoo addunyaa keessa beekaman warra kubbaa dhiitee lafin buufne jechuudha. Hagammaatti gurbaa Ingiland Harry Kane'tti goolii ja qaba. Poorchugaal keessa ammoo Cristiano Ronaldo, Beeljiyam keessa ammoo Lukaku, Raashiyaa keessa ammoo Cheerifaatti goolii 4-4 qaba. Miil warraallee warqii badhaasuuf deemu jiran abbaa goolii algalfatee jechuudha. Akka tapha kanaatti ammoo biyyi 4 waltaa biyyita afrantuniin ammoo akkuma reefu jenne Beeljiyam faa Faransaa faa Krooshiyaa fi Ingiland warri ammoo bor walte kakka'a. Lamaan afaan ammoo sanbata guddaa istaadiyoomii Luzunkii keessatti wancaaf taphatan. Beeljiyam armaan dur marroo 13 wancaa kubbaa miilaa addunyaatti taphatte. Qara barkum 1930 jechuudha. Taatullee takkum tokkollee mo'anne. Faransaa marroo 14 waancaa kubbaa miilaatti dorgomte. Barkum 1990 keessa immoo waancaa kubbaa miilaa moote. Biraaziil nugus kubbaa miilaa jedhan taane marroo 5 waancaa kubbaa miilaa fudhatte. Biyyiti isiin mataa wal qabdu Arjantiina. Isiin ammoo yaa keessa galteef. Ingiland ammoo marreeddu waancaa kubbaa miilaa dorgomte. Tokko qofa waancaa kubbaa miilaa kana moote. Krooshiyaan biyyiti xiqqayyoon uummata miliyoona 4 wayii qabdu. Guyyaa dheengaddaa Raashiyaa dhoofteetiin gangalfatteetiin dorgommii keessa baafte taane biyyi waan hedduun faarsan qabxii hedduun as geette. Gaafas qara Krooshiyaan Naayijeeriyaa 2 duwwaan dhooftee duwwaa galchite. Arjeentiinaa silaa haga guddaan faarsan ta'an 3 keessaa galchite. Taphi kun ammoo boritti dacha'an milkaa'aa jenneen oduu namaaf qabtanu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lola liyyuu poolisiitiin dhuma 7 dabreerra gandoota baadiyyaa naannoo Moyaalee jiran keessatti banameen namoonni 3 lubbuu dhabuuf 40 ol madaa'u hospitaalli Moyaalee beeksisee jira. Namoonni madaa'an hospitaala Moyaaleetti kayaalamaa jiran yoo ta'u kanneen balaan cimaan mudate immoo yaala wayyaawaadhaaf gara yaaballoof hawaasaatti ergamanii jiru jedhama. Galmo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni magaalaa Moyaalee dubbatanitti nageenyi erga magaalittiirraa fagaatee ji'a 10 darbeera. Dhiyeenya kana keessumaa magaalattii keessatti erga boombiin darbatamu waan se'as humni ittisa raayyaa biyyaa nageenyaa buusuuf dabalataan gara magaalattii dhufus rakkoo nageenyaa jiru furuu hin dandeenye jedhu. Ammas 7 darbee kanaa kaasee humni liyyuu ayil gandootii baadiyyaa naannoo Mooyyaalee jiran keessatti dhukaasa jiraattota irratti banee lubbuun namaa darbuus jiraattonni dubbatu.
Bakka hedduu irratti konkolaataa naannoo 5 liyyuu ayilii gaguuranii uummatkeen kan agaa irratti goofaatti guchiitti. Abuket, Malabi, Agam Matas Gabin in Jirtu, Soroketa Waraka, Lijo Ili Wal in Jirule, Magal Sorokesu Jira, Bakitova Warabile, Abile, Oganamuti, Lijo Ilin, Adu Jiraitu, Nambratin, Namotu Namota, Sidini Ka, or Kisebulati, Kaori Sitil Patu, Warukara, Basabate, or Basbetu.
Dukasa sambata darbe gandu tibadi yana no mo yale ke satili yu ailin sabarat dukasa ni lubbu na ma darbu hospitala mo yale ra ode fanera. Hospitala mo yale ti oge se yala fa yawali galakataan doktor nukse adunya na mota yala furfan kesa sadi hospitala ti lubbu darbu himani kanis yala fgara hospitala ya abe lofi awasata kair gaman dubbatu.
Yen uguma doli huya lamanda bre huya kalele tiko warani tumfufe tijera namoni midamani gar hospitala kenya dufan injiran. Waligalati gar namota aftami afri dufan. Isanke sa namoni sadika lubun dabrani. Namoni kudani toko namota refertan madalin sanitiko sarka ostala kenyati oltani ostala yabelo awasa fi walaita sodotikani oldarbanida.
Dr. Nugusen namoni midan ragay martira sasana karukutaman hedduni sanisi umrider gumma ke sakajirani fi jaro lenis jira chudubatu. Alena mota jifaman saniyo dubbatan Dr. Nugusen akas jiru.
Nami toko matasa tira buke matasa duwa irran karukutame buke matasa duwa ka doe jira. Inni kabira gar chanacha sa gar mirga tirran karukutame kun rasa sa rukutaman. Ini saja fanile mata sah ter garam fulldras bukan mata sah gubal raka olkaase don ruktar.
Abu Tare Arero jirata ganda malabi. Isanis lukas sambat darbin harkasani rukutamani hospital tiyala majru.
Amma fulum malabi sunti kulama college ingar jaloti rukten wate uluman wate nalle narkito kocabe hospital jir. Wariku ruki cagara nama. Bakal nujur suni kalati suni nama dufe garan ama di bakas oljiran.
Manumaka umat dufanin waran. Ibidi kau mesha ni sani mesha itu kabuar mesha ini nana ada jira. Kanana nama ada jira ni. Akasumat nama kai gusanin umat ini akasumat aljir. Ama hospital umat jira isina gambar dukasumat jitu. Umat ini kena lain jitain jira ni. Kerjara umat jira fakis bos hospitalat.
Obutarin kesuma ganduti badiya malabi ficha mukesa lolech matu ture ejadu. Kanarra kan kesi ganduti badiya kanati namonne akka gudanu dirqabanis dubbatu. Obufugicha denge kantiba magalamo yaleti. Isanis kesuma guyota frandarbani fi humne liyo elna nawa magalati kesatte akka balagesse kananis lubunna makadir bellehimu. Obufugicha kajalanuti rakomo yale nama kesi jirtu imadanga bulchin saf jedame kaamen kawalkabatuda ajadu. Kanandura gandotina namo yale kanano rumejela ulu kaban kudan seran lanano somaletif muramani walittibu insikun ittu akaitif fitai sejedu
ongnan ummatken ummat romo rabuke sangandu ko en tokode amma somale jereli sani sani flakaju wanitin falmi dan rarayas male wanni mutaijiru ganga inne nokon weta durali ummat romo gandote dura buke sani nan fulu wesha burda na dane buke sani ummat koti gar brati dane rukusi sani Acirat abba biaya sah sih sani, nafsi tu fayu sah sani sah rumah nafsi raga sih sani, cara bondi filan no sini, nafsi toki ni bakbar bade, bakar sah sih rumah sih dano suruh jauh kubade, warga sih anta, ni jumpa di jumba ni kabasa di suri, upah juni janda sah runda sih sani, korani, akal usah nafsu kasih sani turani, sihir duranu tiada me umat sih nato jatuh suri umat sih homi suri, tak tak sih embe, wakal matu wakal sih embe korba apa gay. Wanu timundanga siapa timundanga cungu kalau misalnya umat romo kalau jani samu kawiji jani samu lahir rabukusu rasu ini alam kuni aku mana kuni itu janda yang dapat no kasih tuh kuni kalau misalnya kajal kawai.
Abu fugit cedimu konformata harga tuh jenne motum mana no viru duga fide sunsi agai onamur tengkame hujinjal kawai mesinjero gitu tigaru ummanina no mida majra aja cunis itu bataniro gabas radio segala Amerika galmu Dawit Nairobi.
Kara gajirtan az Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan oromoti qopittanu tichen Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu daangaan hin jiru riqicha jaalalaan daangaa jiru diigneerra jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed beeksisanii jiru. Muummichi ministeeraatiin kan hoogganame jilli aangawoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa kaleessa Asmaraa naa seenan pirezidaanti Isaayyaas Afawarqiitu simannaa godheef. Simannaan hoogganaa Itoophiyaa kanaaf godhame hedduu ho'a akka turedha kan dubbatamaa jiru. Golee magaalattii mararraa namni gayyaa'uudhaan sirna ho'aadhaan simate. Gabaasaa Biraanee Barheef Henook Sammaasgee tujubee dhiyeessa.
Hoogganoonni lamaan abbaa biyyummaa biyyoota lamaanii kabajuudhaan qixxummaaf hafuura gaariin waliin hojjechuuf mari'achuu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yemaana Gabramasqal fuula Tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Daandiin balalii Itoophiyaa xayyaara saadirree Eertiraarra innaa qubachiisu waggoota 20 keessatti ka jalqaba. Hoogganoonni biyyoota lamaaniis sadarkaa olaanaatti innaa wal argan kun isa duraati. Aangawoonni Eertiraaf Asmaraa yeroo dhumaaf kan wal argan kan du'aan boqotan muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiif pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliigaltee Aljeers mallatteessuuf waggaa 18 dura Aljeers irratti ture. Amma biyyoonni lamaan seenaa waraanaa duubatti dhiisanii waliigaltee uummachuudhaan buufata doonii waliin itti fayyadamuuf tuurizmiif hojiiwwan kabiroo waliin hojjechuu akka barbaadan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Afeerraa Irbaataa mana mootummaa Eertiraa keessatti kaleessa galgala ta'eef irratti dubbataniiru. Muummichi ministeerichaa haasaa dhageessisaniin Afeerraa Irbaataa godhameef uummati Eertiraa jaalala nutti agarsiisaniif kabajaa guddaa onnee koorraa buqqa'e dhiyeessuufiin fedhaa jedhan.
የኤርትራ ህዝብ በተለይም ያስመራ ከተማ ህዝብ ከዘመን አመጣሽ መሳሪያ ሚሳኤል
አረው መንኤርትራ ከሱማው መን ማጋላ አስመራ ሜሻ በርፍድ ሚሳኤል ረ ጃለለገ መከጫሉ ኡጂዳን ወገር ሲሴጅራ ሚሳኤል ታንኪን ክላንሽኮቪ ብሬኒን ቃመነማ ቦጁ ደንደው ቀልቢነማ ገሩ ቦጁ እንደንዳን ቀልቢነማ ቦጁ ከደንደው ባሲ ጉዳ ከንጋፈን Raashaaf Chaayinaa dhaqu kan hin barbaachifne uumaan kan nu badhaase jaalala. Arra jaalalli nuti Asmaraatti argine nuuf galaadha. Kana dura fiilmii kitaabaaf sirbawwaniin dhagaaka turre waa'ee jaalalaa uummanni Eertiraa caalaa uummanni Asmaraa kanarra nutti agarsiiseef galata guddaa qabna. Kana booda Itoophiyaaf Eertiraaf waraanni waaf faayidaa kennu hin qabu hin barbaachisu.
Muummichi ministeeraa Abiy taansuudhaan waggoota 20 dura walitti bu'iinsa uumameen maatiiwwan Eertiraa kanneen lubbuu isaanii dhabame qaamni isaanii hir'ateef gadda guddaanatti dhagaame ibsuun fedhaa jedhan. Dandeettii keenya kuufame mara walitti qabuudhaan kanaa booda uummata keenyaaf gumaacha baafnaa jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Pirezidaant Isaayyaas Afawarqii hojii ministeerummaa haajaa alaa isaaniillee natti kennan jechuudhaan qoosuudhaan namoota galma Afeerraa Irbaataa sana keessatti argame kofalchiisanii turan muummichi ministeeraa Abiy.
Alfo alfo Eertiraan bemimalakkat betelaayye madrak sinnaaggar kasammaachu.
Dabree dabree Eertiraa ilaalchisee waltajjiiwwan garaa garaa irratti yoon dubbadde yoo dhageessan arra sirnaan kabajamoo pirezidaant Isaayyaas hojii ministirii dhimmaalaa Eertiraa akkan hojjedhu aangoo waan naa kennaniif bakkan dhaqetti obbo Usmaaniin bakka bu'ee yoon hojjedhe. Waan hojiin wal dhahe akkasinitti hin fakkaanne.
Ergaan koo jedhan muummichi ministeerichaa walitti ida'amuudha. Ida'amnaan hundumaarra caaluu dandeenya. Gaanfa Afrikaa keessaa carraa guddaa jira. Uummata obboloota ajaa'ibaatu jira. Jibbiinsa irraanfannee jaalalaan haa ida'amnuu jedhan. Uummata Eertiraa waa'ee uummata Tigraay kan dubbatamu yoo dhaga'an afaan akka hin faajjeffamne jechuun Dr. Abiy akkas jedhan.
ለኤርትራ ህዝብ መናገር የምፈልገው ምናልባት ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች የሚደመጡ ሰዎች
ጨራከናን ኡመተ ኤርትራፍ እርጋን ደበርሱ በርባዱ ተሪ ነሞኒ ሲያሳ ለሊስቶን ነሞኒ አገቲ ቀበል ዋይ ሀሪሮ ኡመቶ ተለማኒ እናዱበተን ዶጉሩ ዋንደንዳኒፍ ኡመኒ ትግራይ ኡመኒ አፋር እኙኑ ጫላይስኒፍ ጃለላፍ ከበጃ ከንቀቡ ኢስን ወጂን ኦጀቹፍ ጉደቹ ከንበርባዱ hollummaa gaarii isin waliinii hawwa guddaadhaan kan eeggatu gonkumaa jibba kan hin qabnee fi ajandaa jibbaa kan hin adeemsisne ta'uu battanii obboloota keessan uummata Tigraayiif uummata Affaariif jaalala irra nutti agarsiistan itti agarsiisuudhaan hariiroo akka jalqabdan. Kabajamoo pirezidaant Isaayyaas Afawarqii daandiin balalii keenyaa hojii akka jalqaban buufataaleen doonii keenyaa hojii akka jalqaban uummanni keenya akka wal keessa deemu embaasileen keenya akka banaman nutis xumura torbanii dhufnee biyya keenya lammataa Asmaraa maatiiwwan keenya waliin akka bashannan lammiiwwan Eertiraas achi dhufanii maatiiwwan isaanii akka gaafatan ajandawwan afan xixiqqoommoo jaaladhaan ittisa jiru dhiignee riqicha jaaruudhaan akka fixan waliigallee jirra. Baga uummanni biyyoota lamaanii gammaddan.
Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu daangaan hin jiru. Daangaan jiru jaalalaan diigameeraa jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Kana sababeeffannee kan wal lollu utuu hin taane riqicha jaalalaan walitti ceenee waliin kan misoomnu walii walii keenyaaf tumsa gochaa kan wal kabajnuuf uummata wal jaallannu ta'uu keenya irra deebi'een mirkaneessuu fedha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waggoota 20 keessatti hoogganaa Itoophiyaa yeroo jalqabaaf Eertiraa daawwatan ta'aniiru. Hariiroo biyyoota lamaan gidduutti jalqabame kan ilaalchisee dhiibbaan jiru maal akka fakkaatu kan ibsan keessaa mana maree daldalaa Itoophiyaatti pirezidaantii duraanii akkasumas yeroo ammaa yuunivarsiitii Finfinneetti barsiiftuu hojii uumuu kata'an Adde Muluu Salamoon tokko turan. Daawwannaa muummicha ministeeraa attamiin akka ilaalan waahila keenya Henook Sammaa Gizeeriif ibsaniiru.
በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው መቼም የኢትዮጵያ ህዝብ ለብዙ ዘመናት የኤርትራ ህዝብ ለብዙ ዘመናት ሲመኘው የነበረ ነው ሰላምን ፍቅርንና
ባዬ ከነመገመጭሱ ኡመት ኢትዮጵያ ፍኤርትራ በሮተ ኤራፍ ሀዋ ከቱሬ ነጋ ጃለላፍ ተኩማ ከጅቡ ዋንንጅራንፍ ሁንዱም ትከኝ ሄዱ ገመነራ ኡመት ሲያሲ አዳም ፈገሴ ጃለላፍ ሲያሳስ ጀጀበሴ ኡመት ቸወልት እናፊዱ ነመገመጭሳ ኩንጀል ቀበሰ ጉዳዳ kanaan booda Eertiraa qofaa waliin miti. Biyyoota hollaa jiran qofaa duwwaanis utuu hin taane kan fagoo jiru waliin iyyuu nagaaf jaalalaan hojjechuun dinagdee qofaa utuu hin ta'in maallaqaan kan hin tilmaamamne jaalala guddaaf nagaa guddaa fayyummaa guddaa waan fiduuf jecha baay'een gammadee jedhan. Kabiroo yaada kan kennan ogeessa waa'ee nageenyaaf walitti bu'iinsa naannoo qoratan Dr. Darajee Fayyisaati. Nageenyaaf badhaadhina biyyoota kanaa ilaalchisee daawwannaa seena qabeessi kun dhiibbaa inni qabaatu yaada gama isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
እኔም እንደ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በጣም ነው ደስ ያለኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር
አንስ አኩማ ለሚ ኢትዮጵያ ካኒ ሄዱን ገመዴ ዳውና ሙምጭ ሚኒስቴራ ዶክተር አቢ ሴና ቀበሳፍ ካንየሮ ተኤነ ተርገማ አከጨራ ተኤ ወልት ቡኢንስ ቢዮ ተላማኒ ጃርሱማ ሰረርካ ዱንያ ፍሌ ረክሳፍ ከደንቀመ ቱሬ ሀሪሮ ከነ በከንት ደንቀመ ኬሳ ባሱፍ ዮደንዳም ቢዮ ተላማን ኬሳ ሙረኑ ጭማ ከነገኘ ዋሪን ሰቀቡ ያዳን ቀበ ፍረቹን ድርቅሲሳ ቱሬ ሞቱማን ኢትዮጵያ ተርካንፊ ሰድራ ፍረተ ሞቱማን ኤርትራስ ሙርቲ ነጋ ሰነ ሰመተ ዴቢ ጋሪ ከኑዳን ጅሎተሳስ ኤርጌ ወልት ዴኘ ሰነ ሰደርካ ጉዳት ቡቴ ጅራ ዳውና ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይፍ ስመና ሆአን አስመራ ከሰት ጎዳም ዴም ሰማሪ አራራፍ ቡአ ጉዳ ቀባታ ጀዴን ያዳ ጀዳን ኡመቲ ኤርትራ መቃ ሆገኖ ተላማኒ ካን ሙምጭ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመዲፍ ፕሬዝዳንቲ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዳውዳን አላባ ቢዮ ተላማኒ ኦልካሴ አፈርሴ ሃለ ከነድራ አርገመን በክነን ገመቹ ጉዳ እትደጋም እብሱሳኒ ኦዱ ገባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አስመራ ጅሩ ብርሃኔ በርሄ ገባሴ ጅራ
kan walaalchisee gabaasaa kabiraa qabna dhaggeeffatoota keenya mootummaan Itoophiyaa Eertiraa daawwannaaf marii geggeessuudhaa booda dhimmoota irratti waliigalan irratti ibsa baasanii jiru jaalanni tureessa.
Galmeen mallatteeffame kun waliigaltee nagaaf obbolummaa kan Itoophiyaa fi Eertiraa jedhame hoogganoota lameeniin mallatteeffame. Uummanni biyyootii lameenii seenaa aadaa afaan amantii fi guddachuuf fedhiin qaban wal fakkaataa ta'uun ibsameera ka jedhan obbo Fitsumaa Raggaa waggootii darban 20 uummanni biyyootii lameenii walitti bu'iinsaaf muddaminsa keessa turanii carraa gaarii argatanii walii wajjin murteessuuf haalan danda'amne keessa turan ka jedhu ibsameera jedhan waggootii darban 20 biyyootii lameeniif kan kufaatii akka ture ibsanii itti fufanis.
Afrikaa qandaa akkaayi baarkeetaalee addis misalaam.
Naannoo biyyoota gaanfa Afrikaatti abdii haaraa kan nagaaf misoomaa yaaduun akka namarra jiraatu kanaafis waltaniisa gochuun akka barbaachisu lafa kaayamee jira.
Kanas carraammaan dura nu darbee bakka buufachuuf yookaan iddootti deebisuu akka qabnu fedhii fi hawwiin biyyootii lameenii ni calaqqisu ka jedhaman qabxiiwwan shan irratti mariin gaggeeffame walii galameera jedhu obbo Fitsum.
የነበረው ጦርነት በዛሬው ዕለት መካከል ይፋ እንዲቆም የሚል ነው።
walwaraansi biyyoota lamaan gidduu ture arra ifatti dhaabatee jira. Boqonnaan nagaa fi obbolummaa haaraan banamee jira ka jedhu oduu misiraachotaa dhagaame.
Lammaffaan mootummoonni biyyootii lameenii fedhii uummatoota biyyootii lameenii kan calaqqisu gama siyaasaa hawaasummaa aadaa fi nageenya laalchise walta'iinsa irratti dubbatame hojiirra akka oolu jalqabu. Kanaafis biyyoonni lameen marii gaggeessuu irraa eegamaa jedhan. Sadaffaan biyyootii lameen gidduutti hidhata geejibaa diinagdee dipiloomaasii hawaasummaa aadaa fi nageenya uummata biyyootii lameeniif ta'u akka jalqabamu. Tajaajilli bilbilaa biyyootii lameen gidduu kan telekoom boqonnaa haaraadhaa jedhu jalqabamuunsa. Arfaffaan daangaa biyyootii lameenii ilaalchisee murtiin kenname hojiirra akka oolu. Shanaffaa biyyootii lameen ofii isaaniif otoo hin taane nagaa misoomaa fi walta'iinsa kutaaf walii wajjin akka hojjetan walii galameeraa jedhaniiru obbo Fitsumaa Raggaa. Gama kaaniin ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaanuel Gabramasqal raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aangawoonni lameen Asmaraa keessatti wal arguun seena qabeessaa jedhan. Kanas ka dubbatan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin dirree xayyaaraa Asmaraatti ega simatanii booda muummichi ministeeraa Abiyyii fi jilli isaanii dilbata kaleessaa ganama Asmaraa yeroo seenan gammachuun uummataa daangaan qabu ture jedhan. Sababii isaa sennaa ibsan.
This is happening after 20 years. We've not had summits between heads of state of the two countries.
Kun waggoota 20 booda ta'e hoogganoonni biyyoota lamaanii walgayii ta'anii hin beekan. Eega bara 1998 as daawwannaan akkasii geggeeffamee hin beeku yeroo dheeraa ta'ee jira. Walwaraansa keessa turre.
Amma garuu qilleensi nagaa bubbisaa jira. Kanaaf biyyoonni lameen nagaa umrii dheeraa argamsiisu jedhamee abdatamaa jedhu obbo Yamaanan.
The prevalent problem has been resolved a long time ago through a normal process of law.
Rakkoon guddaan ture seeraan eega furame yeroo dheeraa ta'ee jira. Fedhiin siyaasaa gaariin jiraannaan danqaan tokko hin jiraatu.
Muummichi ministeera Itoophiyaa murtii Aljees irratti kenname ni fudhanna waan jedhaniif mootummoonni gam lameenii tarkaanfii guddaa fudhatu jenne eegna jechuudhaan ministeriin odeeffannoo Eertiraa Yemaanuel Gabramasqal yaada isaanii xumuraniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Utuun xumuriin dura wallee zariin wadaajoo kanan sin hafeera. Gama kanaan kanumaan xumurraga nagaatti sagantaa booriitti walitti deebina. Muuziqaadha booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Simba.